It's the kids, baby.
Woo! More music on trendybeats.com. Yeah.
My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samuno wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
This rappers wanna talk about so ila mina wild ways yata kukompare. Yeah. The rap hits ina dozi na zota mbaung air. You. King juu ya chandu la Jordan Airs. Kiwasha moto kikisha na juu na kuchochea. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peki yako labda ujene zako themanini. Mana mi peki yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah na rappers wata mbao na bifu na mimi. It's funny who was chikangi na dui vitani. Mina shetane kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku zoto na data na funny. Wata chana la kupendwa na majimama do sithani. Na nata utamtaka na domana watoto wa na data. Jisikene na nata swa dakta na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachizi ya mambata. Sia waga liye zinguot na mfata. Uchafu waga na utamu wa bato. Lichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara.
Yeah. Maboya wana teta kama na mina peta. Making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samuno wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mima mbabasha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kofyo rumide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy Mr. Big Name chui chui. Mziki shula ototo alikimbia umande. Sasa unashindanisha pilau na makande. Nenda kawange la bado utakaa upande. Naitwa chui toko Wasafi kwenye ukoo wa mzee Nyange.
Yeah. Maboya wanateta kama na mina peta. Making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka mifuko imecheka. Samuno wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chewy. V, funny boy. Lunya was popping.
More music on trendybeats.com.